alapha libansi ngongosha wezulu ukuphila wenu ukuphila ma ngqongqoshe wezulu ngukuphila ngukuphila manqeba
akho aliye
ulixhala beliba wasabele ubaba wami nami impela
More music at gospeljingle.com.